Okay. Name I grow empty of late, now my soul needs see through. My mom is still sick, it give it go sequel. Phone it go by my bedside just in case. Now honestly, now miss our happy days. You're a fighter, mom, man say God I could bless. As much as a mini big boss, na land. Usiku wanga na toss na tano ki feel pain. Wanga na feel pain sa zingine. Ata hope ina didimia. Hakuna story ya man hapa manza meulia. Na kama science napeleka wase huko kwa sky. Kwa ni dawa ya mother ndo mishinu wa kuwai. Ata nimechukua kakis mom niko kwa ndai. Na God siku question na juo wendo answer. Lini mira koita answer.
Nipe jibu kama baba unanisikia. Na kama unanisikia, nionyeshe ile njia mimi nitapitia. Nipe jibu kama baba unanisikia. Na kama unanisikia, nionyeshe ile njia mimi nitapitia.
Swale, nina maswale. Swale,
okay.
Nina maswale.
Nime grow empty of late, na my soul ni see through. Ni safari bila ta, ni kama msitu. Ulisema you're the way, the truth, the life. Macho yangu iko kwa sky, nionyesha taka light. And I'm not questioning, stay ku doubt kabisa. Nile mwa student mzuri, ni maswali atauliza. How comes, mom, anaugua miaka zote? How comes, mom, aponi na hizi dawa zote? Na ama daktari wana ni taking cycles. Teka imani kwao, nimeka imani kwako. Sometimes, niko impatience, joke on time. Labda sijafikiwa request yangu iko kwa line. You've shown me before, show me one more time. Umeni bless ikatai, lakini vile mama naugua I fight.
Nipe jibu kama baba unanisikia. Na kama unanisikia, nionyeshe ile njia mimi nitapitia. Nipe jibu kama baba unanisikia. Na kama unanisikia, nionyeshe ile njia mimi nitapitia.
Swale, nina maswale. Swale, nina maswale. Swale.
Unajua, najua God umeni bless yani, and I'm not ati nakuzushia or anything. Sikuzushi manze. Najua this is a song na funny rhyme and all. But I feel nataka tu have a one-on-one yani. And I'm not being ungrateful, yani. Ndiwa sawa na cheki life yangu when they see I have a beautiful family, nini. Ay, but God, please, manze. Ata kama ni test, it's enough, yani. So when do the answer? It test too many pain, kama ni me fail, yani. When do the answer? Please. Please, afadhali. Please, manze.
Ooh, yeah.